akurutire fomboy kombinenga combination sound man water man maji
ili kwenda salama.
Mbolea nikamwagilia shamba, ikanyesha mvua ikanisaidia kumwagilia shamba. Niliacha maua yanachanua nikatimua, narejea natabiria matunda nitajaza gunia. Nilimtuma batili vine vine pia vilete, na visenti kidogo nikasema uvipoke. Yale mateso wakati niko mbali acha yapite, leo narudi safari tafadhali unipoke.
Ili kwenda salama ninarudi salama, vibaya usinifikirie kama kuna mabaya nisamehe.
Saka shilingi kwenye riziki, fitina nyingi hapa kosi vigingi. Kweli siku nyingi sana toka niondoke hujaniona, hilo lizifanye ukanuna bila uvumilivu utovuna. Mwanangu baba yangu ama mama yangu, yeye ndo wakupila vyangu tena bila majungu. Nasikia mwanangu tumefanana sura, furaha iliyoje na shamla shamla, na mshukuru Mungu kukupa subira, japokuwa walikusumbua wauza sura.
Inani combination, inani combination, inani combination,
wasi wasi wako uko nitokako, wenda nimempata mwenzako, na kuwa pia we uko peke yako. Mi sitaji milupo, yani ni mirupo popote ipo, nimeiacha uko leo.